Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Katugende mbaso.
Let's proceed on.
Nga bwetubadde tusembyeyo.
As we last saw.
Tuwulidde nti waliyo abantu abasisinkana bamalayika abaana.
We heard that there are people who meet the fallen angels.
Era ne babawa ebirooto
n'okuwulizibwa. And they give them dreams and visions.
Okuva eri Sitaani.
Which come from the devil.
Era okugenda mumaaso n'okutyamya abantu.
And which moves on perverting God's people.
So nga tunyonyoka entambula zino ez'omu.
As we are explaining the spiritual transports.
Mulimu ekirooto.
There is a dream.
Mulimu okuwulizibwa.
There is a vision.
Mulimu okukyusibwa.
There is a trance.
Mulimu yurimu.
There is the urim.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mulimu ne azotal.
There is the azotal.
Naye entambula zino.
But these transports.
Nga newankubadde nga weziri.
Even though they are existing.
Tulina okumanya nti omulabe Sitaani.
We must know that the enemy, the devil.
Ne bamalayika ababo.
And the fallen angels.
Era nabo baalinga zibatambulizaamu.
They were using and moving within them.
Era kwabo abaagwa.
And among the fallen.
Kuliko abakyazikozesa.
They were still using them.
Nga tebalina kyakulaga mu ggulu.
And they have nothing to show in heaven.
Kubanga babagoba mu ggulu.
For they were chased from heaven.
Era tewali yali wadde akafo kaabwe.
Nothing like they are placed there.
Okusinziira ku bikwa 12.
According to Revelation 12.
7 to 17.
Baba
gwetu bachainacha kulaga muguru.
They have nothing to show in heaven.
Tubalina kubige tabu.
They have to forge things.
Yes, yebazi.
Praise Jesus.
Atete balina kubulira nnyo bya kugenda
yo. Shouldn't tell you so much things of going there.
Era bajja kugamba.
And they will tell you.
Bajja kulaga ekibuga kyogenze.
You see they have gone to.
Obeguru lyogenze.
Or the heaven you have gone to.
Yonga bachazimba.
And they are still building there.
Eranga bakulaga.
And they are showing you.
Nti awereze nnyo mu kuweereza kwabwe okwo.
Serves them in the administration.
Kutalimu mu kutegeera
Katonda. Which in it there is no knowledge of God.
Ndiba muterako ettafaali.
They are put a brick upon the structure. But remember.
Okusinya kwezekera biri mu musanvu.
Ezekiel 27.
Bamuda triangle gye bakyazimba kati wansi mu nyanja.
Is where they are still building under the sea up to now.
Bakyazimba yo.
They are still building there.
Abazimbi abazimba.
The builders who are building.
Ekibuga kya Sitaani mu
nyanja. Of the devil under the sea.
Oba mu underground.
Or under the ground.
Okusinzira ku Isaiah.
According to Isaiah 29:15. And 16.
Abo bakyazimbe.
They are still building there.
Kati yo gye bakutwala.
Now that's where they take you.
Nomana ne bakulaga
bwe. And after they show you.
Kati ne bakulaga na batakoze nyo bya mutoke.
And they show that they have not worked so much righteously.
Bali na ko buyumbo obuje baba wadde.
What structures have been given there?
Songa Bible ife tukakasa.
The Bible proves to us.
Awadali butoke livu.
Without righteousness.
Muguru teri kuyingira.
There is nothing entering heaven.
Ubanga bago ba Sitaani.
If they chase the devil there.
Ne bamalayika abo.
And his fallen angels.
Abayo nona.
They will sin.
Ko muno ne fuuli
tawa. How for you the sinner will you pass?
Manye chindu chimu.
No of one thing.
Okuva enjiri ezo bweze bezatandika okujja mu kanisa.
The gospel came in the church.
Kanisa yongera nyo kuono.
The church continuously perverted.
Abasajja batandika okukola enviri z'abalasi.
Began to do their hair like women.
N'okusiba empale ezigwa.
And to put on trousers which fall down.
N'okulya
and to commit homosexuality. And they claim they are born again.
Kale wadde tebakoze bya
mukukiribu. Now as long as they have not worked so much righteousness.
Banabeera mu buyumbo
obwo. At least they'll be in those funny structures.
Asaya tulanti
n'okusiba. As long as they confess they are born again.
Era ewaava enjiri y'ekisajja owulira.
That's where the gospel of grace came from.
Nti tuli mu kisa
era
kasoba nga warokoka.
And as long as you're born again.
Ne boyonoona.
Even if you've sin.
Era ojja kuba ogenda mu
ggulu. You will still go to heaven.
Yes,
praise Jesus.
Neberabira.
And they forget.
Bible inga tugamba kole
yebo kozi. Bible telling us to work out our salvation.
Erange tugamba.
And it tells us.
Tuononanga tugenderi.
We shouldn't seem we have intended it.
Kubanga boyononanga
ogenderi. We shouldn't seem we have intended it.
Teriche sadaka ya chibi.
There is no any sacrifice of sin.
Bible niya mukaga.
Hebrews 6.
Yes, yebo zibo.
Praise Jesus.
Erange olinyira omusayi gwa Yesu.
You stamp the blood of Jesus.
Nokubaranga okuta kutukuza.
You count it as if you never cleansed
it.
As you repeat your sins.
Okusinya betuwa Bible niya 10.
According to Hebrews 10.
Bakugamba ogwani de.
Tell you
usango choba
what kind of punishment is worthy of you.
Kati binonyo nezo messages zokuliza zita
mu messages you hear passing through.
Mamalaika bana abagwa
these fallen angels
bibazi kulembedde
the ones fronting and leading them.
Era bo lisa abantu buli kiseera.
And they envision people all day.
Yoko lisa ebitali mu kigambo kya Katonda.
Visions which are not in the word of God.
Era bitanyonyodwa bulungi.
And not explained very well.
Abakolosai tuli mu sura iyo kubiri n'olunyiriri lwa 18.
Colossians 2:18.
Nganywerera mwebyo byalaba nga yegulumiririza bwerere mu magesi agomubiri gwe
nti yanywerera mwebyo byalaba
that they delight in what they saw.
Kitufu aba yalaba ebintu ebyo.
Yes, it, they have seen those things.
Naye aba yabimulaga.
But they won't show them.
Malaika yagwa.
It's a fallen angel.
Naita mukolesebwa kuba mu
kidoti. But through visions or dreams.
Kati gwe botegenereza.
Now if you don't get careful.
Kitufu oba walaba.
Truly you saw.
Nani never say.
I was sleeping.
Nali mulwadde nemfaako.
I was dead and as asleep. And I
saw the things. I saw hell.
And I met
the devil at the reception.
He was
the one registering people entering there.
And
it was giving the punishment to them. As you get to the Bible,
and it shows
other people are the ones working there.
The
angels work there. Even the angels of death are there.
But
what you saw, you saw it. But you saw of the fallen angels. It's not of the living God. And as you come back, and it is contradicting all the prophets and the apostles in the Bible, and what they speak is totally different from what you speak. There is one he saw, and in heaven there was a spare of the physical body parts. And he has forgotten.
As Corinthians 15:15,
flesh and blood
will
not inherit the kingdom of God.
Now
the flesh and blood body parts, how did they reach heaven?
A store
of the legs,
a store
of the hands, of the eyes.
Bible
says in 2 Corinthians 5:1-5 that there is a spiritual body from heaven and they are waiting to be given that body, and it's a glorious one. 1 Corinthians 15:38-41,
it says
the body of the heaven is of another splendor than the ones of the earth.
Now this one
in heaven is so a store of the physical body parts. And there are hands there.
It
doesn't require to make a store of hands in heaven.
According to how
Psalms 139.
Yes,
praise Jesus. He just molds them within a person's womb and stomach. There are no parts which come from heaven. And when he speaks in Job 10, that you poured me like milk, just as you know how the egg of the man and the woman is, that out of it you got bones and you got flesh in the skin.
They are
explained very clearly when you get to scripture.
These spare
parts of the body part, flesh and blood, not in heaven, that they were in a freezer, they were kept in freezers there. And you pray, Lord, give me an eye. My eyes
are
sore. You showed it to your prophet. Give me my leg, Lord.
There are
others who are praying for
you.
Lord, you did give me good palms,
give
me other palms and hips,
like
and you're asking for what to go and expose them to people.
Abakolosayi isura y'okubiri n'olunyiriri lwa 10:2-19. Songa tiyekwase mutwe omuva omubiri gwonna ennyingo nebinyweza nga biguleetera era nga bikugatta wamu nga gukula n'okuza kwa Katonda.
Omutwe ye Kristo.
The head is Christ.
Okusira kuba Kolosayi.
According to Colossians 1.
Onyole 12. Paka
2. 20.
Batuloga Kristo gwe mutwe.
Let's tell us Christ is the head of the church.
Era ye kigambo cha Katonda.
That is the word of God.
Kati nga baga obute kwa ta mutwe.
If you don't hold the head.
Ye kigambo cha Katonda.
That is the word of God.
Era ye akunganyiza
wa. And he got that from where?
Kubanga atugamba ta 12. He
tells Matthew 12.
Nti atakunganyiza mona ye.
The one that gather with
ye
him.
Ye mulabewe atasasa.
Enemy and they scatter.
Ye mukama afu Yesu natulagira waje akunganyiza
abantu. That's where he gathers his people from.
Tuzia ku Ibrania
12. According to Hebrews 12:22.
Titubaniriza mu kibuga cha Katonda.
Come in the city of God,
Jerusalem
of heaven,
ekunganire dene lya bamalaika,
gathering of the angels and of the saints of God.
Ntibano babera n'ebisubizo byabwe.
These ones have their promises.
Abala basobola okugamba.
Others can tell you. Kama
yanjoleseza.
God envisioned me.
Bosobola okubira omula mu lusuku lwa Katonda kunsi.
In the garden of God on earth.
Eyo leta descendants.
That is literally saints.
Ba yakuwa.
Literally saints.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Mamomoni bali awo.
Mormons too are there.
bagenda kuzimba waneno Yerusalemu mu
America.
Yesu ave mu ggulu ajja
atulafuke.
Tugenda kukemba Tesalonika.
Bayibuli
ng'etugamba.
Kristo
tutagenda tuuka ku nsi wano. Agenda kuba mu bwengula. Okunona abatukuvu be. Tuyingire naye mu ggulu. Eddiini ziri kuno ku nsi. Naye zonna zirina okwolesebwa. Zirina n'ebirooto. Era zirina ba vision
bearers.
Ye yalaba.
Okwolesebwa okwo.
Kati gwe ogoberera. Yesu yeebaza.
Praise Jesus.
Maria ayitamu agenda ayasa engalo z'abantu
passes
abalabikira alekawo obubonero bwakwasa ngalonga zati singa
ziyikomusai
nga bagamba wabadde n'obujulira bwabasatu kubanga yayise wagindi
newagindinakola
ebintu ebimu mu bwe bujulire obwabasatu mukama bwe yagambako nti obujulire bwabasatu bikakate abasatu obamanyi ye kitaffe omwana
omwenkukunga
boogera mu kigambo gweobujulirwa owabasatu bo tetubumanyi
obwoyogerakosi
kubamu negundi yakirosenegundi yakirose nedda obujulizi obwekigambo lunyiriri ku lunyiriri lunyiriri ku lunyiriri enyiriri bbiri satu n'okudda waggulu
ebujulirwa
bwe twogera sindi negundi
wakwayagirose
mwenna basitaani bwayagala
abalusa
mwena nemukirota
nemukikakasa
nti mwagala kakasa
tulindeko
akirose n'omulala
mugayokikkirizamulinda
n'omulala
akirotakyangu
nyo naye
tumulose
nga mukyalinda omulala okukirota mugamba mukama n'ebyawandiikibwa katugira
tukebera
yesu yeebazibwa
ka
tuyongereyo
Kolosayi essula eyokubiri n'olunyiriri amakumi abiri. Obanga mwafiire wamu ne Kristo okuleka ebyolubereberye eby'ensi, kiki ekibeeteesa wansi w'amateeka ng'abakyali abalamu mu nsi? Nti tokwatangako, so tolegangako, so tokomangako. Ebyo byonna biggweerawo mu kukolebwa, okugobereranga ebiragiro n'okuyigiriza kw'abantu. Ebyo birina ddala ekifaananyi eky'amagezi mu kusinza Katonda.
Ateekawo ebintu bino era n'okusinza
kubeerawo
naye nga kyebasinza tebakitegeera okusinza byetuwambika
abatukubiri
nti kyemusinza nga
temukitegeera
nze kyenza okubabuulira
Katonda
yakola eggulu n'ensi tabeera mu nnyumba
ezimwa
n'emikono
era
taweerezebwa na mikono
ng'eyeetaaga
kyovula bayo okuweerezebwako agaba ebirabo eby'omubiri
bimuweereza
yesu yeebazibwa
omulala
n'amutuma okuba
nnabbi omusumba
okulyoka okuzimba ennyumba
ye
yesu yeebazibwa era tafaananyizibwa ffeeza newankubadde
ezaabu
tabeera mu nnyumba ezimwa
n'emikono human structured build human
naye bano babeera n'okusinza era eddendo
libeerawo
n'okusinza kubeera
musinza
tebakijja kubanga
egunda
eno singa banaatulaba ngaffe
tetusinza
katonda yagamba abantu yabatonda kumusinza bayinza okizuula
nti
tuli bakyamu
they may discover that we are wrong
era nga bakwataawo amataali era
basinza
nga bakwata ebyuma ebivuga nga bola abalokola era
abamunga
bakuba ebyuma naye nga ne bye bayimba
tebabitegeera
endongo ebeera waggulu nnyo
ete voice and the volume is high.
Bayimba tuulira ne bayimba
even the one singing you can't hear why they sing
bayimba my God is good
they sing my God is good
nga nabo bwosanyuka my God is good
my God is good like that
God iba mutugano musinza
they refuse to worship God
okusinira ku byawandiikibwa
according to scriptures
ate good simumanyi
and I don't know God I don't know who is that again
mwe mujja kulowooza mbu ekisenti ya luzungu bali babeera balina bye baliko
accent of the English there it meaning something
mbu eyo akisenti ya luzungu ye bwatu bwayogera katonda we ekigambo guudu akifuulamu
guudu
spelling ya guudu teyawukana
the spelling of good doesn't differ
Uwe ya God iti ya ukana na ya God.
The one of God doesn't differ from the one of God.
Gubobo wa soma kwa kurungi
kati. If you studied very well. Even if you ended on P3, you cannot write these two words. You can't write the word God and the word God.
Good.
You cannot write it with good.
Ibigambo byangwe biwandika
obyawukana. The word that is down that different.
Tubotegeza nacho kirara.
What you mean is also different.
Bobo imbaru Nigeria, imbaru Nigeria.
Chukuyibisho bizungu. Nigeria language, why do you sing English if you're singing Nigerian?
Bali batubuza buza babawe kintu kya kibali ko
kibazinga. There's something else they're building out of that.
Erabo ufuna King James
entufu. When you get the right King James.
Muyisanga aga mutano bajja kulagane.
We
bayita God.
They will show you how they call God.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Siye katonda omulamu.
He's not the living God.
Go tuteke duo kusinza.
Whom we supposed to worship.
Erabo amugana abana abaisayiri
okusinza. And they refused Israel to worship God.
Kati gwe no munango de yoro
uzo. Now you should get out and think it's English.
You know God.
You know God.
He told me.
He told me.
To do his work and his good work.
Omulimu gwa mulonji.
Beombeka ate bateka ebyo okusinza.
They put things of worship.
No kusaba.
And prayer.
Na yenge mizimu je ejili yao.
The demons are the ones right there.
Ngabi kwa watu 10 na mukaga
bwe tugamba. Acts 16 told us.
Kunywe 10 na mukaga.
Verse 16.
Nde bage na wali basinziza.
When they were at the place of prayer.
Na wali odaimoni era
kula. And there was the prophet a
demon sign.
Things of prophecy.
Bati wayogera mukama
bisi. That says the Lord what?
Na yenge wali for any angel gwe basinziza yali to kuli shimu.
For an angel they are worshiping who brought those visions.
Atuyongereyo.
Abakolosayi esula eyokubiri olunyi lwa
23.
Ebyo birina ddala ekifaananyi ekyamagezi mu kusinza Katonda.
Bw'otuukawo
oyinza
obutakizuula mangu nti bano kye basinza kyeddala nnyo. Bw'oyagala nnyo obuwuliriza
ebyobuweereza obwo
bakugamba omanyi
ebyama
by'ekkanisa
bikuumibwa.
Byama ki eby'ekkanisa
by'okuuma?
Muri batemu.
Are you terrorists and murderers?
E kanisa mbadde ngambe ino kuba ya
musana. The church has to be of the light.
Kati bya machi myandu gambe kanisa
byeri ne. Now what secret is the church is keeping?
Baba na gantu gabu
babega. They have their things.
Ge batagala mutegere.
They don't want you to know.
Abaga ebya mabeka
cha babu. The secrets of the church are kept.
Bya machi.
What secrets?
Fwe tuba tukume ebya mabeka kanisa.
The secrets of the church.
Fwe kugamba nti bireme okukugwa we mirembe jo
na. The issue seems to be all generations.
Bobra bibereyo nga bibulirwa.
But they will be preached.
Eriabo abawereddwa omukisa okubikulibwa ebya mabyo bwa kabaka bwa Katonda. Sibo yayogera.
Is it not what is
called? Tumuwereddwa omukisa okubikulibwa ebya mabyo bwa kabaka.
Build of the secrets of the kingdom.
Nebi nebitayogerwako bikye.
But these which are not spoken of, what are they?
Obuweereza bwatandika
bwe. The ministry began how?
Omanyi musumbo.
You know that pastor.
Yatandikira yali kubiri.
He began at 2.
Simanyi nagenda ku prayer mountain.
And he went at the prayer mountain.
Simanyi navaayo.
And he left there.
Kati natandika.
And he began.
Ati nagenda Nigeria.
And he went to Nigeria.
Kati ebyo tebabyogera. Kumba amanyi agenda agafunga.
Yet he's moving on gathering the powers.
Nalinga alimu musana sana
ne kisi. As if he has some light and darkness within him.
Ati ebyo tebabyogera mu mulaba bula
bikomereza kugenda mbaso. Ministry progressing and moving on.
Abakolosayi esula y'okubiri olunyi lwa
2:3. Colossians 2:23.
Nti ebyo birina ddala ekifaananyi eky'amagezi mu kusinza Katonda abantu kwe bagunja bokka ne mu kwewombeeka ne mu kubonyaabonya omubiri.
Bagunja bennyini
mu kwewombeeka
ne mu kubonyaabonya omubiri. Babeera n'okusiiba.
Era bw'ogenda mu kkanisa ebonyaabonya omubiri gwo buli kiseera
mubane musibe mukama
alabisibwe
oyo mukama ayagalayagala saddaaka mu kiseera
ez'okulabisibwamalayika
eyagwa okulabisibwa kwe kuli mukunuuna
musaayi
kati awo kyemukola balina bateeka mu kusiiba ebbanga
lyonna
era buli mwezi babeera n'okusiiba
olwo
eddiini ezo ezisinga bwe zibuza gye zitambula nga birimu okubonyaabonya
omubiri
kukomola
to circumcise
simanyize n'ennyama temuzirya
asimanye
bigira ddala ku mubiri
guno
ebikukwatako si mu kuleka kibi
wabula
mu kubonyaabonya. Simanyite muwasa, simanyite mufumbirwa.
Don't get married.
Those
religious things you hear,
most
of from the Catholics,
first Timothy
4:6, and the marriages and some eatings, and
they are
following deceiving spirits.
They forbid marriage,
and you rather go and mess and trouble your body out there.
No,
and you do foolish things that you are a priest.
That
she is a sister, and they take their people who are functioning.
And you fall
on the problem of stopping the heat every time.
They know
very well that you don't stand all days.
And
those men, the priests and the sisters, they will never get out of sin all days.
So
they don't get tired of committing adultery in their minds
and
seeking the way they will survive.
It's
because they
are
breaking the command of
1
Corinthians 7 that if you see your last thing, you marry, you get married. Now they don't get out of that. They are lasting every day of their lives until they get out of the body.
Those
these are sinners we have, and they were gathering all that religion. You joke with this
people.
They have to sin all days. And the devil knew that people can align their souls. If they are married and they get married, they may not commit adultery, yet we want them to grow in adultery.
And
let's put a group of the adulterers all days. They don't get tired of committing adultery in their mind
and
being there and meeting priests and sisters.
They will
never get one like God said.
They will be there
getting this one in the mind and thoughts, and another they meet.
Others are put in
the podium. Sister hides
it
and they take the podium to the priest's residence. After they view the podium very well,
now the sister
enters
within it. Now these
young boys who study the priesthood and helpers of them,
they
tell them, don't open the podium. Now you carry it when it is very heavy. And you don't know.
As you read there,
the priest opened his luggage. Even tomorrow you come for it, you take it back. Things are happening. Those religions of the devils,
and those
beliefs, they never stop sinning. And when you come to salvation, those who have begun to dream that you are espoused to Christ, you treat them like one gets spoiled in the church all days.
Bible
says,
verse
2 Corinthians 11, all we are married to him, don't deceive us that you, when you have come out and you have been exposed to Christ,
and you are there
and your eyes are never proper,
as if
you are exposed to Christ, you are looking at that man and you
are
looking at that other woman.
And
you
you
even read from your families,
you have
been married and you run that Jesus has posed you to another.
Now,
not involving treating their body harshly.
And
that's why we shall not tell you our God to appear. Let us fast. No. If God is pleased to appear,
he was
pleased to appear that we live sin, that it can be in us, even the Spirit will be in us.
Yes,
praise Jesus.
Now,
those religions you hear, here we speak of them little. We
started
so much the skills of the devil.
When
we start to write Christ and his church, I told you the beliefs and their things. Here we wanted to pass
here.
The spiritual transfer, the messages are passed.
okukola eddiini ziri
to make the other religions
bakristo abafunga oba bakristo abobulima nga balabikira abantu
post Christ appear to people
ne bamalayika bano
abaagwe
okutondawo eddiini
n'enzikiriza
n'okujja mubulokozi okubwonoonera
ddala
bano tugenda kubeerinda
nnyoera
twebaza katonda atutraininga
olw'okutugasa
tuzze mu yeremiya twagalako leka nakutomekereza tujja kulabika nga ebisingawo twongere
okubinyonnyoka
yeremiya essuula ya 23 olunyi lwa
32
naye saabatuma so saabalagira so tebaligasa bantu bano n'akatono bw'ayogera mukama awo abantu bano oba nabbi bwe bali kubuusa nga boogera nti omugugu gwa mukama kye ki kale n'obagamba nti mugugu ki ndibagoba bw'ayogera mukama ne nabbi ne kabona n'abantu balyogera nti omugugu gwa mukama abalyogera nti omugugu gwa mukama ndibonereza omuntu oyo n'ennyumba ye
bagambe toddamu bino byowulira mukama atuse omugugu
gw'okumuweereza
nalabye
ekintusikyogeraolwaleero
mpulira nzikirira
mukama
talina mugugu
gwatuli
baweereza wamu naye era tuli babaka wamu
nayeera
kwegamba bwe twandirowoozeza nti waliwo
mu
Matayo 10 yatugamba si mmwe mulyogera wabula omwoyo wa kitammwe ali
yalyogera
nga ekyo kyonna agezaako tulaga
nti
obuweereza bwa Katonda si mugugu era sibulabyeko sibulabangako nze sirina ku bunkenke
byokuweereza
ndi mu mirembe mpulira eddembe ly'okuweereza yesu
balinange
sirina mugugu yesu
yeebazibwa
sikeera ku makya ne neeyawulako mu kasenge
nkusimanyi nnoonya bye ŋŋenda kwogera sirina
kasenge k'embeeramu kisulangako kirongo ndiawo ntunula noonya byawandiikibwa leero mukama vaayo baako
kyoyogera
neebakira mu
buddekola emirimu
gyonna mu budde
ndabye
emirembe mu kuweereza katonda yesu yeebazibwa naye mukama yantumye abantu abazikirira
baggwawoanange
bagwa tutandike n'akabaawo
tukubeeaka
bane mufune
mufune
ebigunjiabantu webazikirira
katonda
bw'aba papa
ateeka
omuzindalo okuggulwa ayogere n'abantu bonna mulokoko bwowulira musawo ngaabantu
bazikirira nyo
olyoka ogenda obabulira ate boogera
okubaa
sooka weetegereze
otandika
okunyonyola abantu nga ddala bafuula balamu obalesa ekibi
ate
si kugenda ngaopapa
bwotonoboonererayo
ddala mu kibi
nenokuzikirira
anti tewatudde
bwateeseza ebigaopapa
omanyi okwetoola kwa neetoolozza tutuuke wano
how he has moved me around to reach here
n'okugumiikiriza
and the patience
n'obutandikako nti bannanga omugugu abantu bafa baggwawo ng'akunyonyola bagenda naye waliwo be nateesa
mubiroabookulokole
era bajja kuwulira
ekigambo
katonda ye mukulu mu
kuteesa
olowooza tamanyi bantu be n'okusinga gwe
yeepapyaopapa
naye nga naawe okimanyi obwavu bukulumye nnyo kati wabaziza n'oga abantu singa bajja
bangi
sente ziba zijjangula emmotoka omakuzimbe nga bye bikupa bya si bantu ba mukama kuba n'ebyokuba bagende mu kulutobererao You are
rushing, but you know
you.
Time is long.
Gyembadde mpeereza
ewaabonyabonyezza emyaka
15 ndi wansi
webeereza
kati nina
otandikanawulidde
eddoboozi
notandika
ate mukaa we yanjalidde
yaŋŋambyeabantu
webazikirira
nnyo
kumba obwavu buli
bwaliko
gyakoma okudduka amangu n'ayita abantu
abangi
sente zigenda kujja
y'ensonga
lwaki
bwe
baba akatandika balanga nnyo
bwe
batuuka ekiseera ng'amaze okufuna mu
motoka
n'amayumba
abakaaka
obulango obulekera awo
sente
amaze
okukuŋŋaanya
asigadde mu kuŋŋaanya
ez'amafuta
eziweerera abaana
be
yazibye emotoka alina akyapapaki
aba
takyakuba bulango
webagambye yali akuba bantu bayingire mu bwakabaka oba nti alekedde awo okuba abantu bayingidde bonna bagenze
katumaleyo wano
yeremiya essula ya 23 n'olunyi lwasatu mu bwemuti bwe muligamba buli muntu munne na buli muntu muganda we nti mukama azzeemu ki era nti mukama ayogedde ki n'omugugu gwa mukama temukyagwatula nate kubanga buli muntu ekigambo kye kyekiriba omugugu gwe
kati gwe byoyongeramu
nebyolesebwa ebyo
womanyi
ogwo
mugugu gwo
era
olisasula empeera
yaagwo
gwe weetaddeko
omugugwe
begambye ng'abantu bamukago bazikirira
supiidi
kati olina onoonya amatundu baali ozimbe naye bwe twatambulira mu kisa kya
katondaera
bwe twamala okumanya nti obuweereza bwa mukama si mugugu mumanyi bulungi bwe tuzze tubeerawo era mumanyi bwe tuzze tuzimba wabadde wo alina omugugu
gwonna
lwasabye ekibereberya okusiga mu mulimu
guno
guno si mugugu okuweereza
katonda go
mirembe kubanga agamba nga birungi ebigere byabo abaleeta enjiri
ey'emirembe
toyinza kuŋŋamba olina enjiri y'emirembe
naye nga bwegikuweddeko
pasita atandika ali bubi embeera ye nga mbi nnyo n'agaba bannange
nkoze ntya
naye nga tapapa
kubanga
mbe simanyi mukama yamugambye
apape
apapa awulira ennaku
bw'oba
otandika
ne
bw'obanga tolinadde
ekikumi
funa emirembe gya
katonda
topapa tolwana
nta
toweesalako mbu sigenda kukola omanyi n'okubeerawo fulltime minisita
opeereza
ojja kulaba obwavu nga
bukuluma
otandika okuyiiya
okoze
ntya mukama baako kyogera nange kati kumbe
weegombyedda
ojja funa okwolesi bakukugamba abantu basiga ekiweebwa ekyokukkiriza osobole okukuŋŋaanya
kukase
wabanga ebiro bikyaliwo
ebyokukolako
mukama bw'alikujjuzaako
emirimu
era giriyabika nti gimazeewo
spesi
ey'okukola naye waliwo sipeesi ey'okukola musumba wakatandika olina abantu bataano toyagala kukola mukama yagambye otuulaawo
baweereze
bajja ssaawa 11 zinenaazo nesigadde
obaokola
obeera mukasenge ng'onoonya
mukama
eyakusiŋŋana n'agamba
tandika
yalagawa
gw'onoonya
wagambye
yakusiŋŋana
kati ku luno yalazeewa
gy'ogenda
tunaatera okuweeka nga tukomekereza
tubeeko
ka vidiyo ketulabaawo
yeremiya essula ya 23 n'olunyi lwasatu mu mukaaga kubanga mwanyola ebigambo bya katonda omulamu
n'abagamba
mukutte
ebigambo bye nemubinyoola
ne
mubyongera mu kwolesebwa
kwammwe
yeremiya 23:36
ebya
mukama wejje katonda waffe bw'oti bw'oba ogamba nnabbi nti mukama akuzzeemu ki era nti Mukama ayogedde ki? Naye bwe mulyogera nti omugugu gwa Mukama, Mukama kyava ayogera bw'ati nti, kubanga mwogera ekigambo ekyo nti omugugu gwa Mukama, nange mbatumidde nga njogera nti,
naye n'atumira nange mbatumidde nga
mbagamba
by'omugugu gwange ebyo mwogerako si
gwange.
Yongerako awo male
nti nange mbatumidde nga njogera nti temwogeranga nti omugugu gwa Mukama. Kale laba, ndibeerabirira ddala era ndibasuula n'ekibuga kye nabawa mmwe ne bajjajjammwe okuviira ddala wendi, era ndibaleetako ekivume ekitaliggwaawo n'ensonyi ezitalivaawo ezitalyerabirwa.
That
is what has come now.
But we will tell us
the dreams they passed through and the visions.
Yes,
praise Jesus. And another puts a pull on the
point.
The Lord showed
them
in his vision and they are baptizing from here.
In the
scriptures, why is it commanded? You see a vision and you see the
angel
of the Lord entering here and there and people are being baptized. And
if
they have told you, put a pool there and you begin to baptize on the pulpit.
Jesus
was baptized in the flowing rivers to show the Holy Spirit. John 7:37-39. The streams of flowing waters, they represent the Holy Spirit. But the cisterns, they stopped us from digging them.
According to
Jeremiah 17:13, they will forsake the Lord the streams of living water.
And Jeremiah
2, they dig their own cisterns.
Yes,
praise Jesus.
Let's read
this verse. Jeremiah 29, verse 8-10.
Jeremiah esura ya makumi abiri mu mwenda olunyiriri olw'omunaana. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri nti, bannabbi bammwe abali wakati mu mmwe n'abafumu bammwe balemenga okubalimba.
Bannabbi,
the prophets,
n'abo abakulu
and those leaders we know,
babuulizi banjiri,
that they are preachers,
simanyi bafaaza, simanyi basumba, simanyi basomesa, tetukkiriza okulimba nga balimba.
Bwe
baloose
bayoleseddwa,
simanyi baalabye
okulabisibwa.
Yeremiya 29 olunyo lw'omunaana. So temuwulirizanga birooto byammwe bye muloosa, kubanga
wano bagamba,
asome
mu
English.
For that says the Lord.
What we get of Kama?
The Lord, the God of Israel.
Katonda wa Israeli.
Let not your prophets,
and
your diviners,
n'abalogo bammwe,
that be in the midst of you,
ababera masekati gam,
deceive you.
Leka baleme balimba.
Neither hearken to your dreams,
era temuulira biro
which you cause to be dreams.
Bye mubaleetera okuloota.
Kwegamba babikuleetera okubyota.
Draw you to dream them.
Oba gwe ne bakugamba.
And they tell you.
Genda okakoolootere.
Go and dream it.
Tovaawo.
Don't get from there.
Mukusaba
in that prayer until you've dreamt.
Paka ngoloose
dua. Until you've been a vision.
No forcing ekiroto.
And you force a dream.
Oba bone bakikusindikira.
Or they send it to you themselves.
Muli mwayagala gwe.
Someone wants you to give you a land.
Muli mwayagala mwe
mmotoka. Another wants you to give you
their car. Kati aleri asaba.
Now they are praying.
Mroose.
Make him dream. And give their house. Make them dream, give their car. Make them dream, and give that land.
Naye bwaba Katonda talina kulonsa ebyo. Kati bali bano basindika bamalayika bano abaagwa. Abavunaanyizibwa ku birooto ebyo by'olimba. Oba oli awo nga tulabye
okulisibwa.
Ennyumba
ogiwaddeyo.
Nga tuwaddeyo emmotoka
yonna.
Bw'ayagala obuweereza wali
full time.
Ng'akulonsa nga oli sinabbaawo oba si
mukyalawo.
And
you have to abandon them. That is the devil now. And
they
pray, make them dream.
Joke with
what they have done with the church.
ogenda awantu okuweereza
go to a place to minister
oba olumu ogenze kusabirayo
sometimes you're going to pray from there
obadde musawo
you've been a doctor
ne bakuluusa nga gwe byomusawo sibyo olimu
envision you when you're not a doctor anymore
oyawo oweereza
you are right there ministering
no bivamu n'otuula
awo you abandon practicing and you sit down
songa mukama
yet go
osobola okukola nga bw'omuweereza
you can work as you serve him
era ebiro bisobola okugwako
nagamba
olw'emirimu kati gye nkuwadde
because the works I've given you
ngenda kuba nkugabirira
I am going to provide for you
kakati
now
tandika okubanga okola wano kumperezani wano ne wano
serve me here and there
naye takugabirira
but it doesn't provide for you
olesewo emirimu egy'obuvunaanyizibwa
the work which is responsible
yes yebazibwa
praise Jesus
n'olyoka otuulaawo mulimu bemanyire ddala makuŋŋaaniro ag'enjawulo
I know in different places
nga bali eyo batudde
and they are seated in places
baaloota nno yaloota
dreamed
sigamba nti anoonye takyanoonya na mirimu ejawulira nga sitaani
the devil
naye nga babireete kwega babeera muli nga bakuloga
mubirooto byabwe
museetinga ettere ttandike
let us set and we begin
Yeremiya esula ya 29 olunyiri lwa 8
Yeremiya 29 verse 8
so temuwulirizanga birooto byammwe bye babaloosa kubanga babalagulira mu linnya lyange ebyobulimba
mbasigala mu linnya lya
mukama
mbwati bwayogera
mukama
ogenda kuba omusisinkana mu kiro kyaleero ngadde eri
ng'akusabira
kyobola nemudduka
makuŋŋaaniro
oba mu
makanisa
oba mu ddiini
ezoolumu
wesiŋŋaana olwota
ebirotogozeeyo
nooga kiraka nzireyo
munnange
wadde nkale wano mpulira amazima
nayeeyo
yesu
yebazibu
kyetujja kulabikanga ku lunaku oluddako
tujja
kunnyonnyoka ate entambula zino
engeri
mukama gyazikutambulizamu nemesage engeri
gyekolebwamu
kuba bino owulidde engeri gyebitambulamu
ebyabasitaani
tebibeera mu kuteesa kwa
katondaebiri
mu kigambo kya
katonda
wabula tugenda kuba tukwasaganye okwolesebwa n'ebirooto
ebyenjawulo
zi azote ez'enjawulo
n'abazitambuliramumesage
engeri gyezikolebwamu yesu yebazibu era bazikola bazijjawa
make them getting them
kubanga tujja kukola ku bamalayika engeri gye baweebwamu obubaka n'engeri gye basobola obukolamu mu
kwolesebwa
oba mu kirooto oba mu
kukyusibwa
yesu yeebazibwa nga katonda yayogera ng'agamba mu Koseya essuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyi olw'ekkumi
Koseya essuula ey'ekkumi n'ebbiri n'olunyiriri olw'ekkumi era naayogeranga era nayogeranga ne bannabbi era nyongedde okwolesebwa
mukama asobola okwongera
okwolesebwa
era asobola okuleeta okwolesebwa
okwa
buli kala naye kusobola okuteeka kubeera mu kigambo kubanga bannabbi bonna balina okwolesebwa bannabbi bonna balina ebirooto naye baalabangayo kigambo kyobola tulina kigambo
wano
yesu yebazibu tetulinawo birooto bitakwatagana kankubulire ezekeri alaba
ekinneyeremiya
nga kyeyalaba ne isaaya nga
kyeyalaba
nekisigala nga kigambo kya mukama era nga kijiba mu kitabo kya mukama ekiri
mukulu
nekiweba bagabudyeri bagabudyeri omuntukuvu n'abagamba mukikube mu transipooti mukiyise mu transipooti ey'ekirooto oba ey'okwolesebwa oba ey'okukyusibwa naye ngaesigala mesagi yeyo
message
nesiganga mu kigambo
mweriwabula
gwe n'ogifuna mu bifaananyi oba ondegedde bulungi message esigala mu kigambo
mweriwabula
bona bagidizayininga mu
bifaananyi
baba tebakututte waabwe kiri wennyini okugeza nga biko batuma ekkumi webassa essuuka ekwatibwa ku nsonda ennya
essuuka
bwe tuba tuginnyonnyoka olaba ebiramu ebyo ebina
bibeera
n'emitwe ena
z'ensonda
ennya ez'essuuka eri era mwe muli obutonde munda kyovula kuliko omutwe ogw'empologoma okufulumya obutonde
obw'ensolo
kwe kugamba nti
empologoma ye kabaka w'ensolo the king of the jungle.
But
it comes from where all the animals come from. When you see the head of the lion in the second heaven, it's the container of the animals. Of course, the spirits will come from the king of the animals. The head of the eagle comes from the spirits which come in the insect and the birds. That's why the eagle is the king of the birds or the king of the space.
Yes,
praise Jesus. We see the head of a human being. Where comes all spirits which are put in human beings? That's why human beings
is
given to lead all creations.
It's
not in preparations.
Yes,
praise Jesus.
We
see the calf
where
all the fish come from. Those are two. And all the plant kingdoms come from there. Now they
down.
People are only, the ones who are not told to be seen there, for they shouldn't be eaten. They had held the
popcorn.
Every animal, every kind was in that shit. And they told him eat.
But message, message
this time was written in a video. But the original is in heaven. And there are scriptures for backing it. We are going to be seeing everything. The things of God are nice. God bless you.
We
shall continue from there.